dajimsafi.com. Ya Batmani Mopa Nasimba Jamba.
It's the kids, baby.
Ayo, Koma kunicho konoa Kunifata fata kuna muda vina boa Akutanitia doa Nile na ye moyo wake tishuta loa Najua na kuthi Wiwe sasa mekuzidi maujuzi So select attitude Kupishana bishana I'm not in the mood hey. Niko salama, salama Sijui wewe uko Uku nape wa nyama, nyama kwa nyama Sijui wewe uko Niko salama, salama Sijui wewe uko Uku inabana, bana banana Sijui wewe uko
Ona, usiniulize hali
Niko very good Nime glow sana Kochiri menona
Mweza kumi
Niko very good Nime glow sana Kochiri menona
Alhamdulillah Ange ni uwa yule Mana mtu si mtu Jini si msukule Hivi mapenzi gani Kupigana kama shule Mie nampa huku Ia nayatoa kule
Oh nurui Ningeitoa wazi Kufumania kila siku Kushika na mashati Oh nurui Ningeitoa wazi Utukangiwa mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi
Na simu zako siku wa manane unikome Unitumia message please nomba nikone Wewe sijeuri haya move on tukone Na mpichwa wako so fadhila ishi matatone Najwa, najua na kuhuthi Uyu wa sasa mekuzidi maujuzi Enajwa, so select attitude Kubishana, bishana, I'm not in the mood Mweza kumi
Niko salama, salama Sijui wewe uko
Oh, kazi kwako kigagura
Kukunape wa nyama Nyama kwa nyama Sijui wewe uko Niko salama, salama Sijui wewe uko Ukwina bana, bana banana Sijui wewe uko
Exi, usinulize swali
Niko very good Nimeglow sana Uchi limenona